babun li ak buntu la fi nikah ci sey wat talaq ak tafé war rajhati ak fayni wal zihar ak zihar tay wax lan moy zihar wa ilay ak gin tay wax li djublu ci gin wal lihani ak rabo tay wax lan moy rabo wal qulh ak sunniko tay wax lan moy sunniko warada nampale wala namp momit tay wax lu ci djublu kon yoy la bëgg bolé ci buntu bi